ndagushimisha umutima wanjye wose mwami wanjye imbere y'ibigirwamana by'iyi simana ndakuririmbira ishimwe nyagora ku ngoma ndasenga nerekeye urusengero rwawe rwera uwiteka shimira izina ryawe n'imbabazi zawe n'umurava wawe utigeze uhwema kunyereka mwana kuko washyirishije hejuru ijambo ryawe kurisohoza ngo rirute iby'izina ryawe ryose ryatwiringije munsi nagutakiyeho waransubije umpumurisha guha umutima wanjye imbaraga Uwiteka we abami bo mu isi bose bazagushima 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 kuko bumvise amagambo meza ava mu kanwa kawe Mana yanjye mwami wanjye Uwiteka Imana ishobora byose ni koko bazaririmba inzira zawe Uwiteka we kuko icyubahiro cyawe ni cyinshi icyubahiro cyawe ni cyinshi haleluya haleluya kuko nubwo Uwiteka ukomeye wita kubicisha bugufi n'aboroheje bose ariko bibone bose wamenyera kure wamenyera kure wamenyera kure 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 cyane nubwo ngendera hagati y'amakuba n'ibyago bikaba binzengurutse impande zose uzaramburira ukuboko kwawe kurwanya umujinya w'abanzi banjye bose ukuboko kwawe mwami wanjye niko konyine kuzankiza imyambi yose y'umubiri ajya ndasamanywana nijoro Uwiteka we uzatunganya ibyanjye rwose kandi imbabazi zawe zihora Uwiteka ryose imbabazi zawe zihora Uwiteka ryose
Yeah.
imana yagiriye neza mwese nimushimire uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose nimushime imana nyamana nimushime umwami w'abami bose bo mwisi nimushime ikora ibitangaza yonyine nimushime iyeremesheje ijuru ubwenge igasanzura isi hejuru y'amazi kuko imbabazi zayo zihoraho iteka byose nimushime iyasanzuye isi hejuru y'amazi ikarema ibiva bikomeye yaremye izuba gutwara ku manywa ye mu kwezi n'inyenyeri gutwara nijoro kuko imbabazi zayo zihoraho iteka Imana ishime Imana ishime nimushime iyakubitiye abanyegiputa abana b'imfura babo ikabica igakura abisiraheli hagati yabo ibakujeyo intoki z'imbaraga n'ukuboko kurambutse kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose nimushime iyatandukanyije inyanja itukura igacisha abisiraheli hagati yayo ariko igakunkumurira farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura nimushime iyashoreye ubwoko bwayo mu butayu igakubita abami bakomeye bose kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose yaratwibutse twari ducishijwe bugufi idukiza abanzi bacu ubwo bari baduteguriye imva ngo tuzimanukemo igaburira ibifite imibiri byose kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose nimushime imana yo mu ijuru kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose imbabazi z'imana yo mu gihugu cyo mu ijuru zihoraho iteka ryose